emhlabeni wonke jikelele, emadolobheni, emalokishini, emjondolo, emakhaya, impilo iyaqhubeka. Kungenzeka kube nento eyodwa eyenzekayo ephawuleka ngokuthile endaweni ethile eyodwa. Kodwa kwezinye indawo impilo iyayiqhubekela nje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Sengibe seyindaweni eyiningi iminyaka ngeminyaka. Ukusuka eIndia kuye eGigoma eTanzania, kusuka eVienna kuye eVancouver. Ukusuka laphaya uya laphaya, ngicabanga ukuthi uyangithola. Futhi njalo, uma ngiqeda kufika nje ngithi caba bakuleyo ndawo, ngihambe emgwaqweni yakhona, kuye ngimangaza ukuthi impilo iyayiqhubekela kuleyo ndawo. Emhlabeni jikelele, abantu bayiphela impilo yabo ngeyindlela eyiningi ezahlukene ngokwamasiko empilo ahlukahlukene, iyingubo ezehlukene, ukwembatha, ukubuka nokuba nephunga lokudla elehlukene, nemsindo yokuhlabelela ehlukahlukene. Uthola impilo eqhubeka kule ndawo ihluke ngamalengiso empilweni eqhubeka kwenye indawo nomhlaba. Impilo la ngikhona iqhubeka ngokungasanhlobo ukuthi kwenzekani ngempilo la ukhona. Kwakunjalo kula madoda. Ngoka Luka 2 verse 8. Kwakukhona belusi kulelozwe babehleze endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Babeyiphilela impilo ndlelanye ababeyiphila ikhathi zonke. Ngoka Luka 2 verse 9. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo. Inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke. Besaba ngokwesaba okukhulu. Umntwana wabe sengenele kulo mhlaba. Kuleyo ndawana encanyana enganakekile eBethlehem. Esitebeleni esincane seyinkomo ngoba kwabe ngatholakala ikamero endlini yeyihambi. Kodwa kwavese bhu nakho ukuzala kaJesu. Okwakungengento enkulu futhi negama elabe lijwayele ukuqanjwa ingane kulezo nsuku na uJesu wanikwa lelo gama lelo. Lokhu kuzala kwakhe kwaphazamisa impilo ejwayelekile yabelusi ngokwezinga eliphezulu elikhethekile. Futhi lokho kuphazamisa kaJesu efika emhlabeni yikho kanye ngakho uNkulunkulu owasindisa ngakho empilweni zethu. Lokhu kuphazamisa kwakhe selokhu kwaqala ngalelo langa akukaze kume ukujikeleza umhlaba wonke. Hashtag bamba lokhu. Vumela uJesu aphazamise impilo yakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.